ebile a tletse maungo maungo a phepafatso ya moya le na phepafatso ya moya le na bona
Swim for your phone, no killer.